empire. Yeah, yeah, yeah. Them call me a robot. King Kong. Ndani ya roho yake anauma. Ulimwahidi utatunza penzi lake. Akakufungulia roho too much.
Too much. Too much. Nasi amekuwa na we amejituma. Time ya msoto na ndoto. Wakati wa mboga. Okay, for two skuma. Skuma. Skuma.
Kwa machozi anaogelea. Vilo na mcheza kama soka. Watoto amekulelea. Sasa unaona kumpenda sio hoja.
Ile sacrifice amedu, amedu that for two. Nani ukweli amedu that for you.
That for you. That for you.
Buddha sio you. Na kitu na do a Buddha sio true.
Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. 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 Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. Ndogo. Ndogo.
Na kila morning utakulanga ka smiley. Queen beside me, royal car Riley. Hata kani time me, ah, vita behind me. Blessed you are ushanizalia kaboy. Kani tears ni tears of joy. You are VIP, yani wadhamana. Na ndio mana, na kupenda kwa sana. Kwa koni taka sana, yani nitaka sana. No doubt you are, you are above them. Na siwezi kuseti uko ka back bench. Sijawai changa nikiwa na magadem.
Mbona wa mchoko zage. Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. 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 Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. 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 You better take her out and buy some wine. All she deserves is the sky. On the floor make her wine. Yeah, yeah, you better know.
Ile sacrifice amedu, amedu that for two. Nani ukweli amedu that for you. Buddha sio you. Na kitu na do a Buddha sio true.
Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. 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 Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. Ndogo.
Find somebody that you love and loves you back.